This is why it's pilot.
Saidia Mungu nisonge mbele.
Maji ni uhai. Tuvitunze vyanzo vyake. Kata mti, panda mti. Tuyapende majani.
Tuna kijanisha.
Majani, masela tupende majani.
Majani,
masela tupande majani.
Tuna kijanisha.
Nakula majani kwa chai, nakula majani kwa dry. Siku hizi mashisha ni kesba na kama ile mifuko ya rambo. Majani ayana makesba na kula kwanza ni dawa ya tumbo. Pifanke anapenda majani, zaidi anapenda majani. Beni anapenda majani, mbona hata mimi napenda kitambo. Bungeni anapenda majani, sema kahawa imebaki mafumbo. Majani ya Arusha ni noma, mbuzi wa kila wananona. Nenda kwa Mrombo utaona vile wale mbuzi wamenona.
Majani yamepanda kichwani,
nabeba naenda kuwalisha ng'ombe. Majani yamepanda kichwani, nabeba naenda kuwalisha ng'ombe.
Tuna kijanisha.
Majani, Tanzania iwe ya kijani. Tusitupe mifuko njiani. Ndugu zangu tuvute majani, na kisha tubebe vichwani. Tukalishe na ng'ombe bomani, tupate maziwa nyumbani. Magu anapenda majani, Kiku anapenda majani. Masela tupande majani, wote uje kisha tuwalishe ng'ombe. Masela tuvute majani, tubebe kwa kichwa tukalishe ng'ombe. Tupande miti na majani, tupate ewa abadani. Tupande mazao shambani, tupate chakula jamani. Suna cheki Somalia, Somalia.
Tuna kijanisha. Tuna kijanisha. Tuna kijanisha.